thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Nobody, I don't need nobody. Tuloishi kwa ndugu ndo tunazijua haso. Kula na kulala manyanyaso. Funga shurudi kijijini besi nasomia. Kinipenda Mungu inatosha. Mwingine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni na kuchukulia barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku hechi na baba level. Mia kinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati wa ziki. Sio wanaokuja kila sikitiki. Sipendi unafiki. Yakinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Unanipangia cha kuposti, misi kufollow. Shoboza kozi na kukosi, we nani follow. Usinilete mikosi, yakinipenda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nifondani. Sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani. Yakinipenda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki, ananilipia kodi. Pengine na furahi ni kumpigia hodi. Yakinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati wa ziki. Sio wanaokuja deal ziki tiki. Sipendi unafiki.